Izenzo 8. Kepha uSawulo wayevumele nabo ngokubulawa kwakhe. Ngalolo suku kwavela ukuzingela okukhulu kwebandla laseJerusalema, bahlakazeka bonke emazweni aseJudeya naseSamariya kwasala abapostoli bodwa. Amadoda akholwayo ahambela uStefano amkhalela isililo esikhulu. Kepha uSawulo walichitha ibandla engena ezindlini ngezindlu ehudula abesizwe abesifazane wabafaka etilongweni. Abahlakazekileyo basebehamba beshumayela izwi levangeli. UFilipu wehlela emzini waseSamariya wabashumayeza uKristu. Izicuku zalalela nganhliziyonye okwakhulunywa nguFilipu zizo zibona izibonakaliso azenzayo. Ngoba kwaphuma omoya abangcolileyo kwabaningi abakholeyo bememeza ngezwi elikhulu nabaningi bafe uhlangothi nabayizinyonga baphulukiswa. Kwabakhona ukuthokoza okukhulu kulowo muzi. Kepha kwakukhona indoda ethile nguSimoni igama layo eyayikade yenza imlingo kulowo muzi simangalisa isizwe samaSamariya ezishaya umuntu omkhulu. Banamathela kuye bonke kusukela kwabancane kuze kube kwabakhulu bethi lo ungamandla kaNkulunkulu abizwa ngokuthi makhulu. Babenamathela kuye ngokuba ebamangalisile isikhathi eside ngemilingo yakhe. Kepha bathi ukuba bakholwe nguFilipu eshumayela ivangeli ngombuso kaNkulunkulu nangegama likaJesu Kristu babhabhathiswa abesilisa nabesifazane. Naye uSimoni wakholwa wathi esebhabhathisiwa namathela kuFilipu wamangala ebona izimangaliso nemisebenzi emikhulu yamandla eyenziwayo. Kwathi abapostoli baseJerusalema bezwa ukuthi iSamariya lilamukele izwi likaNkulunkulu bathumela kubo oPetro noJohane. Sebehlale khona babakhulekela ukuba bamukele umoya ongcwele. Ngokuba wayengakehleli nakoyedwa kubo kodwa babesabhabhathiziwe egameni lenkosi uJesu kuphela. Khona babeka izandla phezu kwabo basebemukela ke umoya ongcwele. Kepha uSimoni ebonile ukuthi ngokubeka kwezandla zabapostoli uyaphiwa umoya waletha imali kubo. Wathi, ngipheni nami lawo mandla kuze yilowo nalowo ngibeka izandla phezu kwakhe amukele umoya ongcwele. Kepha uPetro wathi kuye, isiliva lakho malibhubhe kanye nawe ngokuba uthi isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. Awunasabelo nalifa kuleli izwi ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kukaNkulunkulu. Ngakho ke, phenduka kulobu bubi bakho, unxuse enkosini ngabe ungathethelelwa yini isizindlu senhliziyo yakho. Ngoba ngiyabona ukuthi usenyongweni ebabayo nasekuboshweni kokubi. USimoni wayesephendula ethi, nginxuseleni nina enkosini ukuze kungehle lutho kimi lalokho enikushiloyo. Uthe sebefakazile belikhulumile izwi lenkosi babuyela eJerusalema bashumala ivangeli emzaneni emningi yabaseSamariya. Kepha ingelosi yenkosi yakhuluma kuFilipu yathi, suka uye ngaseningizimu endleleni ephuma eJerusalema ehlela eGaza yona ihlane. Wayesesuka wahamba bheka nansi indoda yase-Ethiopia umthenwa isikhulu sikakhanda akhe inkosikazi yase-Ethiopia ebiphezu kwengcebo yayo yonke ebifikile eJerusalema izawukhuleka. Ibisibuye ihlezi enqoleni yayo ifunda umprofeti u-Isaya. Umoya wathi kuFilipu, sondela unamathele kuleyo nqola. UFilipu wayesegijimela kuyo wayizwa ifunda umprofeti u-Isaya wathi, uyakuqonda kambe lokho okufundayo na? Yona yathi, ngingakwazi kanjani uma kungekho ngiholayo na? Yamnxusa uFilipu ukuba akhwele ahlale nayo. Kepha isahlukwana sombhalo ebisifunda yilesi esithi, wayiswa ekuhlatshweni njengemvu njengewundlu elithule phambi komgundi walo, kanjalo kawuvula ngomlomo wakhe. Ekuthobeleni kwakhe kwahlulelwa kwakhe kwasuswa ngubani ongalanda ngesizukulwane sakhe nango kuba ukuphila kwakhe kuyasuswa emhlabeni. Kepha umthenwa wathatha wathi kuFilipu, ngiyacela umprofethi khuluma lokho ngubani na, uzisha yena noma omunye na? UFilipu wavula umlomo wakhe eqala kulowo mbhalo washumayela evangeli ngoJesu. Kwalibe sehamba endleleni bafika emanzini, umthenwa wathi, bheka nanka amanzi kwalani ukuba ngibhabhathizwe na? UFilipu wathi kuye, uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Waphendula wathi, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Wayala kuba inqola ime, behlela emanzini bobabili uFiliphu nomthena wampapathisa. Kwathi sebekhuphukile emanzini, umoya wenkosi wamhlwitha uFiliphu, umthena akabe sambona kodwa wahamba ngendlela yakhe ethokoza. Kepha uFiliphu wafunyana eAzotu, wahamba eshumayela evangeli, kuyo yonke imizi waze wafika eKhesariya.